Ida kwenda manage. Oh yes. Oh why? Wana ne. Eya. Oh hey. Iwe changa mirega. Wana.
Mchawuna moto wa hey, kona hai, hey na hai.